Download it from ilovezedmusic.com.
K Diggs, do it
up. M Beats Music.
Let me just go. Let me pange chiko.
Hello.
Mbuye mwana wanu nene badwila ku Zambia. Na unavinyi njanso via kesi ni kamba. Umoyo wenzibu ino kubebi sini zanama. Mshua ni lejori papa lionse kuni nyengelera. Things have never been easy kalezo sati boza. Tushanshila mapimpelo hawa aya keni ntota. Sini zablema muntolo yamba foso nta sonta. Kutenze kuwa zungu sembe mebi nenze ponsta. Fikila kumalo kwevi ntovache duo buwera. Olo chechi ni mzungu ndiye tire tira. Bewela na mfute penze tiuja za sevya. Sunu ziwa ngati ndimwe echifwa na malaria.
Ambuye, mkali to tell you what I've been going through. Chaona menso na chambo matu kulimu. Mwaza niza kamba. I'm calling. Nikutoko za nipo nirengwa. Bati chikondi chanu nifuno chiona. Umoyo wa nifuta. That's why I'm calling.
Kote ni kuzivishen.
That's why I'm calling.
Kote ni kuzivishen.
That's why I'm calling.
Kote ni kufoto kozelen.
That's why I'm calling.
Kote ni kuzivishen. Na kwa nisopanga mpofu kuona sogolo mumtima. Kwa manso lola chihulu kumva kugunda kwa mtima. Satana alikuno bwana ndi alipandalama. Wafianta pali ponse. Church na manyumba. Vigolo lokupaya na matenda niosa gamba. Vichitiramo kufaluta ni kupena. Apa mkaza kwa niso nkala mamuno wa mkazi mzake. Na futi mamuno mkala mkazi wa mamuna mzake. Na donsa mado yole mba push to open. Giving in my best but last I was forsaken. My bridge up kwa nyika tizaya chumpa na ntambo. Maunga vuti kire apa lipilo ni mtembo.
Ambuye, I'm calling to tell you what I've been going through. Chaona menso na chambo matu kulimu. Mwaza niza kamba. Kwaza nipo nirenga. Bati chikondi chanu nifuno chiona. Umoyo wa nifuta. That's why I'm calling.
Kote ni kuzivishen.
That's why I'm calling.
Kote ni kuzivishen.
That's why I'm calling.
Kote ni kufoto kozelen.
That's why I'm calling.
Kote ni kuzivishen.
Ambuye, I'm calling to tell you what I've been going through. Chaona menso na chambo matu kulimwe. Ponsa niza kamba. I'm calling. Nikutoko za nipo nirenga. Bati chikondi chanu nifuno chiona. Umoyo wa nivuta. That's why I'm calling.
Kote ni kuzivishen.
That's why I'm calling.
Kote ni kuzivishen.
That's why I'm calling.
Kote ni kufoto kozelen.
That's why I'm calling.
Kote ni kuzivishen.
Downloaded from ilovezedmusic.com.